waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
barnaamijkeena Australian Explain waxaa aan ku soo qaadanaynaa sida guryaha looga ilaaliyo cayayaanka gala. cayayaanka badankiisa waddanka Australia waxa uu guryaha galaa inta badan bilaha iyagu diiran ama kulul, gaar ahaan wakhtiyada ay dareemayaan cayayaankaasi nashaadka. sababtuna waxa ay tahay in cayayaankaasi ay jecel yihiin goobaha deggan ee diiran ee qoyaankuna uu weheliyo, waana duruufta markaasi ku caawisa in noloshoodu ay jirto. haddii aad wakhti maalinka ka mida aad toosto adiga oo dareemay in kaneeca ay ku qaniintay balse malaynaya inaadan hubin, waxa aad tahay mid aan khalad ku jirin ee way dhacdaa kaneecadu inay wakhti kasta ama wakhtiyada badankood guryaha joogi karto. Cameron Webb oo ah nin isagu mas-uul ama nin aqoonyahan oo arrimaha cayayaanka ku takhasusay ayaa waxa uu sharxayaa arrintaasi, wuxuuna leeyahay:
Some species of mosquitoes are present all year round. We've got about 300 different types of mosquitoes right across Australia, and some of them will mostly disappear during the colder months of the year, but there's others that stay very active, and it's usually mosquitoes that are in urban areas.
Qaar ka mid ah noocyada kaneecada ayaa jira sanadka oo dhan. Waxaan haynaa, buu yidhi, ilaa 300 oo nooc oo kaneeca Australia oo dhan. qaarkoodna badanaa way baaba'aan inta lagu jiro bilaha qabow ee sannadka, laakiin waxaa jira, ayuu yidhi, kuwo kale oo aad u firfircoon. inta badanna waa kaneecada meelaha magaalooyinka ah ku nool, halkaasoo ay ka heli karaan biyo agagaarka guryaha. taasina waxay noqon kartaa wax kasta oo laga bilaabo haanta biyaha roobka ilaa balliga. inkastoo kaneecadu ay guryaha soo galaan xataa bilaha qabow, balse khatarta in ay fayraska xanuunka keena soo gudbiso aad ayuu u yaryahay, ayuu leeyahay caalimkaasi. bilaha qabowga badan ee sannadka, inta badani waxa ay qabato waa dadka inay wareeriso ee ma aha inay khatar xagga caafimaadka u badan tahay. firfircooni ayay ku leedahay guriga dhexdiisa, meel kasta ayaadna ku arkaysaa, qaniyo ayayna samaynaysaa, balse khatarta inay waxyaabaha sababa cudurrada ay gudbiso aad ayay u yartahay, ayuu leeyahay caalimku. baranbarada ayaa ka mid a noocyada cayayaanada iyagu ka hela goobaha deggan ee diiran ee qoyaanada guryaheedu ay leeyihiin. Dr. Webb ayaa waxa uu sheegayaa duruufaha haddaba aadka u saacida inay cayayaankaasi ku noolaadaan gurigaaga oo aad yarayso waxa ay tahay, buuridi, fursadaha ugu waaweyn eed samayn karto.
Like cockroaches thrive when we've got accumulation of rubbish or there's waste material in the home that they can feed off and thrive. Things like mosquitoes will do well when there's water lying around our backyards or we don't have screens.
waxyaabaha sida baranbarooyinku waxa ay nashaad helaan marka guryaheennu ay yaalaan qashin isagu isdul fuulay oo wakhtiyo kala duwan la keenay. marka ay jiraan waxyaabo ka soo haray cuntooyinka oo guriga yaala oo ay ku qadaynayaan kuna nashaadayaan, waxa ay ku barbaaraan kuna nashaadaan waxyaabaha cayayaanada kaneecada oo kale ah marka ay biyo guryaheenna agtiisa jiifaan ama marka aynaan daaqadaheenna u samaynin waxyaaba ka celiya inay ka soo galaan bannaanka. waxaa muhiima inaan xusuusanno, haddii ay kuugu dhacdo in cayayaankaasi ku soo galaan, ma aha inaad adeegsato waxyaabahan lagu laaya cayayaanka ee kiimikada ah. waxaa laga yaabaa cayayaano kale oo faa'iido u leh deegaanka marka iyada inaad ka takhalusayso, ayuu yidhi Dr. Webb. doktorkaasi waxa uu sheegay in dhiqlaha ama kutaanku uu ka mid yahay cayayaanada sida joogtada ah sannadka oo dhan loogu arki karo guryaha la dego amaba goobaha kirada lagu dego ee hoteelada. inta badan gurigaaga ayaa la soo gelin karaa adigoon ogeyn. Guryaha asxaabtaada ayuu kaa soo raaci karaa, safarta aad ka timid ayuu kaa soo raaci karaa, sida inuu dharkaaga ama boorsooyinkaaga galo ama dadka ku soo martiya ama ku soo booqda ayaa kuu keeni kara. Dhaqlaha waxaa suurtagal ah inuu horseedo caabuq maadaama aysan mar walba fududayn in la ogaado. duruufaha ka jira Australia gobolladeeda oo kala duwan waxa ay u badan tahay dhaqlahaasi in ay yihiin kuwa saacidaynaya inuu ku noolaado. marka aad doonayso haddaba inaad ka takhallusto ama aad la dagaalanto cayayaanada guryaha kaa gala, talooyinkan ayaad u baahan tahay. markaad wacdo farsamayaqaan khaas ah si aad ula dagaalanto cayayaanka, waxaa muhiima inaad hubsato inay haystaan ama qofkaasi uu haysto shahaado. ururka maareeyayaasha cayayaanka deegaanka ee Australia waa warshadaha ugu sarreeya ee maareeyayaasha cayayaanka xirfadleyda ah ee ka shaqeeya deegaanka magaalooyinka. xubnaheedu waxay haystaan shati iyo caymis si ay u qabtaan howlgalladaasi xakamaynta cayayaanka. xubin ka tirsan guddigaasi amaba ururkaasi oo la yidhaahdo Rob Boshma waxa uu sheegay in ay jirto fikrad khaldan oo caadi ah marka ay timaado dhanka la dagaalanka jiirka. isagoo hadlayana wuxuu yidhi, inta badan marka qofku uu dareemo in gurigiisa uu jiir ku jiro, waxaa suurtagala in tirada uu filayo mid ka badan ay ku jiraan. dadka badankood guryahooda inuu jiir ku jiro ayaa laga yaabaa, laakiinse tirada iyo heerarka ayaa kala duwan. waxyaabaha ugu wanaagsan ee talooyinkaana waxa ay tahay ka hortagga iyo iska ilaalinta inta cayayaankaasi uusan ku galin, in uu yahay shayga ugu muhiimsan uu qofku ku dhaqaaqo marka uu la dagaalamayo jiirka. waxaa kaloo sidoo kale loo baahan yahay in duruufaha soo jiita iyo waxyaabaha uu jecel yahay jiirkaasi in laga hortago. waxaa jirta waxyaaba ay ka mid yihiin geeda fara badan oo meelaha inta la jaro lagu rasteeyo, iyo sidoo kaleete goobo fara badan oo la qodqodo, iyo sidoo kaleete goobo iska babannaan oo guriga ay eeryooyinkiisoo kale ka mida oo qashinka buuxiyey, iyada oo waxyaabaha dhismooyinka ka hadhana laysdul saarsaaro oo aan layska dheeraynin. intaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha soo jiita jiirku inuu ku galo. waxaa kaloo jira quraanjada cad oo iyaduna dhibaatooyin u keenta dadka guryaha iskale, inkasta oo aynan caafimaadka xaggiisa culays badan sii lahayn. dhibka quraanjadani cad ee Australia laga yaqaana ay keento waxaa ka mid a in ay cunto looxaamaha guryaha lagu dhiso ama tiirarkaba. sidaa daraaddeed, haddii aan la ogaanin in quraanjadaasi gurigan ay gashay, waxa ay gaarsiin kartaa guriga dhismihiisa khatar aad u weyn. dhanka marka ay noqoto qofka guriga haddaba isagu kiraystay, si ka duwan marka ay timaado dhibaatooyinka guriga isticmaalkiisa daraaddiisa u soo gaadhay, quraanjadaasi cad waxay ka mid tahay aafooyinka cayayaanka la yidhaahdo, waxaana mas-uuliyaddeeda qaadaya guriga qofka iskale. laakiinse xaalad kasta oo ay tahay, marka aad doonayso in arrimaha nadaafadda aad ku dhaqaaqdo, waa inaad ogeysiisaa qofka mas-uulka ka ah guriga ee aad ku jirta ee la xidhiidha mar walba.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.